ngera mina uzothi ngiyazi kukhumeza
ngeke ngeke bakuphathe njengambi out there
ngeke ngeke
hamba uzothi ngasho mina
ngeke ngeke
bakuphathe njengambi out there
uzothi ngiyazi tjela mina uzothi ngiyazi kukhumeza
inhliziyo yakhe yangifakazela baby iyasho iyasho
angeke bakwenza feel
the way ngigu
khonza ngayo baby
ngizitshelile ngizokuthanda thanda ngokuthanda forever girl uthole umuntu lapha kimi ngisho ngoba abanye
ngeke bakwenza feel
the way ngigu
khonza ngayo baby
ngizitshelile mina ngokuthanda forever
ngeke ngeke
bakuphathe njengambi out there
ngeke ngeke
hamba uzothi ngasho mina
ngeke ngeke
bakuphathe njengambi out there baby
uzothi ngiyazitshela mina uzothi ngiyazi kukhumeza
ngeke njengambi out there
ngeke ngeke
hamba uzothi ngasho mina
ngeke ngeke
bakuphathe njengambi out there baby
uzothi ngiyazitshela mina uzothi ngiyazi kukhumeza
ngokugijima ngifike noma kuphi lapho ukhona uyazi nawe ngifuna nje ukuba lapho ukhona you know I'm there before you even call me baby ngizitshelile ngizokuthanda thanda ngokuthanda forever girl uthole umuntu lapha kimi ngisho ngoba abanye
angeke bakwenza feel
the way ngigu
khonza ngayo baby
Ngizitshelile mina ngokuthanda forever
ngeke ngeke
bakuphathe njengambi out there
ngeke ngeke
hamba uzothi ngasho mina
I love you man will you marry me again
of course I will
ngizitshela mina uzothi ngiyazi kukhumeza
ngeke
Yeah, I'm in love. Was hoping you'd come back.